Westsidemusicblog.net.
SGS Mark J,
you know,
alongside
Gina Waiko,
Wild Coast.
Jehovah muli munda te,
nikupa kuena tuso.
Jehovah muli mumwana,
nikupa kuena tuso.
Jehovah muli munda te,
nikupa kuena tuso.
Jehovah muli mumwana,
nikupa kuena
tuso. Nilizalifa siliparile,
nikupa kuena tuso.
Nikeni katala, dalifasi na keli nipala. Mwendini efela kwa katala niyo ikola limbu yoti za mala. Jesu, yambe angula, life yaka nipilu ya kula. Nitile kuwena kuli nitofola, save my life satani wakola. Twalefa na ipea kuwena, life yaka niwea kuwena. Musebezi nupata kuwena, zeni na nikaofela likuwena. Holy Ghost, Ghost Fire, nikakubinela Mesaya. Holy Ghost, Ghost Fire, livizo na chincha Selina Isaiah.
Jehovah muli munda te,
nikupa kuwena tuso.
Jehovah muli mumwana,
nikupa kuwena tuso.
Jehovah muli munda te,
nikupa kuwena
tuso. Jehovah muli mumwana,
nikupa kuwena tuso.
Nilizalifa silipalile, nikupa
kuwena
Westsidemusicblog.net.